Tiger, yeah. Listen, imefaa tu nifanye. Listen, yeah. Manzi ameka mkiveve, stepa na jaba. Mdani kibro kiwa juu ya kape. You better listen, take you back to my background. Ingwa ndo nimebai sahi. Bila rizi tafanya pedi ya daddy. Design unasani unadokezea na mchuma. Anza fucking na mzime iyo fegi. Biashara yangu ni fine, chapa na wa super wa nice. I'm number 5, only mkulo kiwa number 9. So I'm the master, menani pata kenda. And yeah, you came to destroy my life. Na nilikuwa na mpenda. I was after money, size in and after izo ganji. 24 hours na msupa in the bender. Feel so funny, yo busy talkwe. Na kako nikilaita siwashe. Cheni and the left, isizime fikie uyule. Cheki uyu yang miasha ni mata. Dani ya keja wasema na teta. MC ni pemek na DJ zima beat. Ni wakina istanza. Nimekam designer mwezi niona. Biashara nimesign, Mr. Pesa everywhere. Uganda mian kakamuli, mine was scared. Sine witisha footy, wauna jenga mbuyang is a disputing. Slapping and singing, this is crazy. Wanipate siko soba kama siku rogwe, nilale rumane. Nishike pati mateke adi wahepe. Nipike bash moja fiti bila vitenge. Alafu tupitie sleep Morocco bila pepe. Octopizo Pizo. Yeah.
Octopizo
Pizo.
Yeah.
Nakuja pamoja for sure. Bend over, bend down. Nisuka nimechi bila sure. Back it up, songeza. Nisha kupa moya kiyo ntima. Uzi uonye shike kama uo. Mutu niyashiria na nya uo. This is so funny. Crime everywhere. Juu ya cannabis. Mzee ya Kenya. Kamba papu geto. Nzazuli ya tufa mambo mseto. Nikamba na zianua. Nakamba ya nimbaya. Nimetoka system zizo waka moto. Acha nikisiti ikisonyo. Ati mistari jafika kidato. Mefiato batu nasikiza longo longo. Wanipate siko soba kama siku rogwe, nilale rumane. Nishike pati mateke adi wahepe. Nipike bash moja fiti bila vitenge. Alafu tupitie sleep Morocco bila pepe. Octopizo Pizo. Yeah.
Octopizo
Pizo. Yeah. Nikamba na zianua. Nakamba ya nimbaya. Nimetoka system.